ntombazana tenu ambuthetha ngegama lam xelele tshomi zakho uba mna nawe siya thandana. Hey wena ntombazana tenu ambuxuka ngegama lam uyandicaphukisa ngabuxoki bakho. Hey wena makhawusuke emva kwam intombi yam endithandayo intombi mhlobe ubambo lwam iyandithanda nam ndiyayithanda. Hey wena makhawusuke emva kwam intombi yam endithandayo intombi mhlobe ubambo lwam iyandithanda nam ndiyayithanda. Hey wena mankhawusuke emva kwam. Hey wena ntombazana tenu ambuxuka ngegama lam uyandicaphukisa ngabuxoki bakho. Hey wena ndithandayo intombi mhlobe ubambo lwam iyandithanda nam ndiyayithanda. Hey wena mankhawusuke emva kwam. Time down.